afayeenka booliska dalka Kenya ayaa sheegay inaanu jirin walaac la xiriira weerarka gaxsinimo oo ka dhaca dalkaasi. Wariyaheena Kenya Intisaar Saalax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weerarro argagixiso ay ka dhacaan dalka Kenya kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka Kenya. Afayeenka booliska ee dalka Kenya Bruno Shiozo ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weerarro argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka Kenya. Waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliska ee dalka Kenya ee loo soo gaabiyo NBS aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weerarro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimadda Nairobi. Mr. Shozo ayaa tilmaamay in guud ahaanba la adkeeyay ammaanka caasimadda ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Hadalka afayeenka booliska Kenya Bruno Shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya uga digay weerarro argagixiso oo ka dhici kara magaalada Nairobi isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. Safaaradda Faransiiska ee Kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaanba dadka Kenyaanka inay taxaddar muujiyaan. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan hoteelada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimadda Kenya. Balse laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weerarro argagixiso ay ka dhacaan magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.